nkwasɛm berɛ ni onua ɛberɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmade aso bɛfa biribia ɔbɛɛ hɔ na woasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm berɛ adu fa wokafoɔ wo nua woba sɛ nkwasɛm berɛ anie ɛda wase sɛ woayɛ sutie ama me ɛyɛ msomfo Akwa Hayford na mede asɛm yi berɛ hɔ asɛm yi firi Life Word Media Ministry hɔ ɛna yɛde ɛberɛ ɛsrɛ ne die mu sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdomfoɔ mabɔhofoɔ pae botie fo gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba woma da wase wɔ akwannya a wode ama yɛ ɛda wase womɛhunu dɛ sɛ yɛ mu da foforɔ ti sɛ bio so na wohwɛ foforɔ bosom foforɔ no afe foforɔ bibie woma yɛadwene ani ne yɛnte aseɛ ni awurade na sɛ wopia yɛ mu bia anyɛ ɔyera ba ɔwɔ w'asɛm mu yɛntumi ntoa no mu a bɛfata ababa pa ɛda wase ɔnade yesu kristo din mu ana ɛbɔ mpae amen ɛyɛ msomfo Akwa Hayford sɛ mefiri Life Word Media Ministry hɔ ana yɛde berɛ bio onua asɛm a me ne wokyɛ mato no din ɛsɛ ɔkristoni ɛnante fɛdifoɔ ɛtenabea anaaso wɔgyina mu ɛno nti onua a wotie me sɛ woyɛ ɔkristoni a anaaso ɔno birbi a wobɛtumi atutu w'anam asi na wodi w'agorɔ anaaso wode ayɛ wo nnɔma a woyɛ ɛsiane sɛ bible no nea waka no ɛno na wobɛtum anam na woayɛ ɛhyɛ onyankopɔn anuonyam yɛbɛhu wei wɔ ɛnwom ati baako yi mu baako akɔsi nsia na wei deɛ megyina nsia no so panam ne waka nsɛm mohwɛ ɛnwom ati baako yi mu baako na ɔse nhyira ne onipa a ɔnanteɛ bɔnefoɔ agyina mu na wongyina debɔnefoɔ akwan soɔ na mmom na ɔntena fɛdifoɔ tenabea nti wohu sɛ sɛ wopɛ nhyira a saa bea no ɛne sɛ wode ɔho twitwi hɔ anaaso wokɔ hɔ wobɛbisa sɛ so sɛ mete awie a na baabi wɔ hɔ a mehu sɛ saafoɔ no ɛhɔ na ɔmobɔ nkyɛnku a ɔmokɔhyia na ɔmoyɛ nnɔma na motu anammɔ bia ɛnyɛ na ɛsi yɛnkɔnkɔka asɛmpa yɛntwe akra mfa ma awurade no so sɛ ɛnti saafoɔ no yɛbɛtwa wɔ agya no a daabi yɛntwa wɔ ngya but bia wɔ mu no biribia ɔwɔ no sɛ wowura hɔ a anything can happen ɛno nti de biara deɛ mekyerɛkyerɛ meka no hyɛ sɛ yɛ area no yɛwɔ a na nnipa no ɔfie a ɔfiri mu no wobɛhyia hɔ no wodi saa adwuma no ɛne deɛ mu wobɛtumi akɔ no nkyɛn wɔ fie na ɔno no aka onyankoropɔn asɛm ɔde moma kristo a nso abɛka kristo foko no ho ɛsiane sɛ saa fɛdifoɔ no bible no ka sɛ adebanfoɔ deɛ wɔde wɔnte saa na ɔte sɛ ntɛtɛ a mframa abɔ agu na bio nto ɔse nti adebanfoɔ rendi bem atembɔ mu na nnebɔyɛfoɔ renya kyɛfa wɔ tenefoɔ asafo mu na ɛmu sia no ɛnwom ɛti baako ɛmu sia no ɔse na awurade nim tenefoɔ kwan na bɔnefoɔ kwan deɛ ɛbɛyera onua kamfo awurade yesu kristo ama wo sɛ ɛmfa wahuhumu na ɔse me deɛ ɛho hia sɛ mɛkɔ asɔre anaaso mede ho ma kristo na mmom no nyamesom yɛ common sense sɛ wodwene saa deɛ no bi daa na waayera woakwan ayera ɛna nipa pɛ wiase mu nyansa na ɔpo Onyankopɔn asɛm sɛdeɛ Bible no ka no pefee ɛwɔ Jeremiah no Jeremiah a ɛyɛ eti wɔtwe ne yi mu ɛnkorɔ no sɛ wohwe Atwerɛsɛm no ma wo sɛ woapo Onyankopɔn asɛm na wo nyansa ɛwɔ hene waka w'asɛm pa a wo onua ɔdɛ sɛ ni ɛyɛ asɛm a ho hia paa ɛsiane sɛ nyansa dodoɔ nti ɛma ɔdesani apo Onyankopɔn asɛm na Bible no sa bisa sɛ no nti sɛ wopo Onyankopɔn asɛm a na wo nyansa ɛwɔ he wokae pitaka sɛ the wise man are ashamed they are dismayed and taken low they have rejected the word of the Lord and what wisdom is in them oh ɛsafo ɛnibewu ɔbɛbɔ bim na wakye wɔn hwɛ Awurade asɛm na wapo yi na nyansa bɛn na wowɔ me nua sɛ woyɛ w'ani so nyansafo a na wapo Onyankopɔn asɛm deɛ a na wonnim nyansa obi sɛ wobɛtumi anya degrees bebree first degree second degree pasɛbi na sɛbi na wonim nyansa ɛnokwasɛm ni Bible no ka dodoɔ a wogye no wa wogye ne dindinyɛ no ɔma wo tumi sɛ ɔmoma nyɛ Onyankopɔn ma so sɛ mebisa wo sɛ na Onyame nim w'akwan anaa ai onim w'akwan nyinaa ɛsɛ Onyankopɔn no ɔno ɔbɔɔ soro ne asase na onim w'akwan nyinaa deɛ a adɛn na womfa wo ho ma Onyankopɔn na womfa wo ho mmɛhwɛ n'ase sɛ ɔmmɛdi w'abrabɔ so ɛsiane sɛ yɛ nnoɔma nnan a ɛwɔ hɔ a ɛhyɛ nnipa nyinaa mu nnipa nyinaa yɛ bɔne na Onyankopɔn nim nyɛma bɔne ɛnokwasɛm ni sɛ woyɛ ɔdebɔnefo a wonni animnyam nanso bɔne no ɛwɔ hɔ no nakatua no owuo Nyankopɔn adom akyɛde ne da nkwa ɔhoro ade Yesu Kristo mu ɛberɛ a yɛda so yɛ nnebɔnefoɔ no Onyankopɔn yi no dɔ a ɔdɔ yɛ kyerɛe na ɔma Kristo bɛwu agyi yɛ nkwa onua wotemi sɛ wode w'akoma bɛgye atom sɛ ɔwuiɛ na ɔsɔreɛ doa no pɛ mu a ɛka Bible si wɔbɛgye wo nkwa ɛne nti ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ na wobɛsere firi no hɔ sɛ ampa m yɛ ɔdebɔani ɛfamfo nsoɔ ɛkyɛ me ɛnɛ yɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ kwagye daa me nua a wotie me ɛdɛn na wontwa bɔne no a woyɛ nyinaa ngu na wonyae na womfa ma Kristo ɛsɛ wiase wei ɛbɛdu baabi bi a ɔbɛpo wiase wei bɛpo ɛhene fa ana wobɛgyina ɛna meyɛ aberanteɛ na me ho ɔden na meyɛ sɛ masa wo ho nyɛ den ɔdenfoɔ ne Onyankopɔn ɔno na ɔnim daakyea sɛ onim nnɛ onim ɔkyena onim daa sɛm Onyankopɔn tumi adeɛ nyina no onim adeɛ nyina nti no yɛmfa sɛ electricity wire ɛsɛn hɔ yi fa wo nsa kosom sisi a deɛ ayɛ nnadeɛ deɛ no a ɛsensɛn abɔnten no furupoo no kosom na amfa protector anhyɛ wo nsa a wosom a bɛkyi wɔgyina ho nanso hwɛ aboa anomaa ɔkosi so yɛ ne biribia a Onyankopɔn a onim nnɛ daa ne daakye asɛm nti no apotete aboa no dada anoma ne dada de osisu a enye ne hwe na de obo ade we wunsuro no na wa fa wiase nyina abo obo na obi aka hwe a nkwa na wonu nyansa aka na ya chiro nipa obo mpa hwe o se ampa odi mbo hunu ba na ntie na wa kuti boni nyina egu wa ben o nyankopo onya kafu yesu ma kene ho babu si yakopo do wiase ni no de ne ba kopa mai no bibi o jini di no wanyira o na wonya dankwa onya uti mi dankwa eni nipa mu dankwa o onya nkopo mu emi shao se wire crado oje atum se ba fa kristo so kraje nkwa se ebrei upe mu kase urade yesu yo de boy ni fa fun so che e chu mu fi de en chu ina fa se me kra aje nkwa ade mi da wasi amen tumi tina si ma se upia ma yo iraba ani ma fufuro so mo ka asa ma chire won se obo sampa ya ya mi shira when he says obo akoma ma motie mu eno kwase mu a kwase ma me ka cho ni se ende so din won kwa homa no pa sorry a o cheche bible lo kwase mpa na tu anamoko ya mi shira say otu sana mawe asemi if you like for media ministry and I'm the bro so for acquire food and I'm no muche asemi the telephone number is 0244 869499 0244 869499 and kwasem from life for media ministry and michelle bye bye